mshahara imechelewa sinimshika kitu dai tu za dawa sinimshika kitu walai nimelemewa sinimshika kitu I hope unaelewa sinimshika kitu mshahara imechelewa sinimshika kitu walai nimelemewa sinimshika kitu dai tu za dawa sinimshika kitu hope unaelewa sinimshika kitu.
Ya drops akiuliza form ni gani na bila kukawia nikajirusha ndani not for clout or money lakini pen yangu ikibleed huwa napata amani na juu nilikuwa nimechill quarantine head no option nikaanza kuchora hizo line nikijua this could be the chance to rise juu nimeisha underground sana na hope the world will hear me this round I'm sure hard industry huwa inashindwa nilikuwa mawapi kwa jam but it won't be for long here I come since I'm the breadwinner kwa farm hope will be kind mni provide na jam I hope you'll be kind hamtanifanyia vile mlifanyia mulama kwa tunakuwa wind farm the streets ain't safe hard hapwezi endarevu
buda nimeshikwa sinirushie kakitu token zimeisha sinirushie kakitu vipia amekuja sinirushie kakitu sina doza karo sinirushie kakitu wife amejifungua sinirushie kakitu sina doza diaper sinirushie kakitu gas imeisha sinirushie kakitu keja ilifungwa sinirushie kakitu sinirushie kakitu sinirushie kakitu
from a distance na smell harufu ya kuomoka juu kweli miaka imesonga na hakuna kitu sija try hata kuokoka nimeokoka na basi ya kaniambia this is my here na despite hii disaster imetuhitia corona I believe the world shall heal tutapona na kwa teli soon mtaniona nikiinspire future generation kwa mic nimechoka pia kila siku slogan ni mnirushie kakitu kutamak nimetamak kitu zimeisha sina kiatu but kwa mic I see a clear future although when fine nasema nimechizi ya tindiko na kicha hii sana itaniletea mapato nilewana hii sana itanijengea nyumba please naeza chill nikisikiza turumba hii sana itanipea good life nitunza my beautiful wife hii sana I'm holding on the last note of the rope and feeling like an alien in my own land but I guess since tuko on different lanes no one will listen to my complaints milioni zinapotea daily si hata kitu ya kudishi hatuoni the nation is ailing na daily tu kwa streets tunaishi tu kwa imani but God above all anaona na soon it shall be well juu obvious kwa darkness hatuwezi dwell so badala ya kuuliza form ni gani tusaidia wote majirani na tuwache ubinafsi we be one since we need each other na kujiepusha na huu muhadhara hii time short nimekuwa hapa nilikuwa na blessings za mama no wonder sijastama na kama nimekubamba scratch kwa TNJ uniseti stage ndio home na si plan kuhama B-E-T-T-Y-T.
Nimeshikwa sinirushie kakitu token zimeisha sinirushie kakitu vipia amekuja sinirushie kakitu sina doza karo sinirushie kakitu wife amejifungua sinirushie kakitu sina doza diaper sinirushie kakitu gas imeisha sinirushie kakitu keja ilifungwa sinirushie kakitu sinirushie kakitu sinirushie kakitu.